Ono sefu na wabatari wa wano Mbango mwana kuchindazi Musilamu kufutari Yankuwe sanze na matari
Ok Umufumbu talota Anjaga lanze molova Akamu nangeti kajotagaya Na ye baby Echi tufu baby wangu atamu Umukwano kwenze wangu atamu
Uli nangu anja
Wangu atamu Chirabika baby wangu atamu
Wakwatam
Chirabika baby wakwatam
Muli